Matayo umutwe wa gatandatu.
Ibikorwa byiza byanyu murajye mwirinda kubikorera imbere y'abantu kugira ngo babarebe, mutazivutsa ingorano ya So uri mu ijuru. Igihe uhaye umukene ifashanyo, ntukabyamamaze nk'uko abantu b'indyarya babigenza bari mu nsengero no mu mayira kugira ngo abantu babashime. Ndababwira nkomeje ko ingorano yabo baba bamaze kwishyikira. Ahubwo wowe igihe uhaye umukene imfashanyo, ntihakagire n'inyoni ibimenya, bityo ibyo umuhaye bizabe ibanga. Nuko So we umenya ibiri mu ibanga azakwitura. Igihe musenga, ntimukamere nk'abantu b'indyarya bakunda gusenga bahagaze mu nsengero no mu mahuriro y'inzira ngo abantu bababone. Ndababwira nkomeje ko ingorano yabo baba bamaze kwishyikira. Ahubwo wowe igihe usenga, ujye winjira mu cyumba cyawe ukinge, maze usenge So uba ahatagaragara. Nuko So we umenya ibiri mu ibanga azakwitura. Igihe musenga, ntimugatondagura amagambo atagira icyo avuga nk'uko abatazi Imana babigenza, bibwira ko bazasubizwa kubera amagambo menshi. Ntimukagenze nkabo, kuko So abazi icyo mukeneye mutarakimusaba. Nuko rero mujye musenga mutya muti: Data uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibe ari byo bikorwa ku isi nk'uko bikorwa mu ijuru, uduhe none ifunguro ridukwiriye, utubabarire ibyo twagucumuyeho nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntutureke ngo tugwe mu byadushuka, ahubwo udukize ikibi, kuko ubwami n'ubushobozi n'ikuzo ari ibyawe iteka ryose. Amina. Nimubabarira abandi ibyo babacumuyeho, So uri mu ijuru nawe azababarira ibyo mumucumuraho. Ariko nimutababarira abandi, So uri mu ijuru nawe ntazabababarira ibyo mumucumuraho. Igihe mwigomwe kurya, ntimukishime mu maso nk'abantu b'indyarya bakanze agahanga ngo abantu bamenye ko bigomwe kurya. Ndababwira nkomeje ko ingorano yabo baba bamaze kwishyikira. Naho wowe niwigomwa kurya, wiyuhagire mu maso kandi usokoze, kugira ngo abantu batamenye ko wigomwe kurya, keretse So uba hatagaragara. Nuko So we umenya ibiri mu ibanga azakwitura. Ntimukirundanyirize ubukungu ku isi, aho inyenzi n'ingese bibwangiza n'abajura bakahaca ibyuho bakiba, ahubwo mubwirundanyirize mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bitabwangiza n'abajura ntibahaca ibyuho ngo bibe, aho ubukungu bwawe buri niho uzahoza umutima. Itara ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe niriba rizima, umubiri wawe wose uzaba umurikiwe. Ariko ijisho ryawe niriba rirwaye, umubiri wawe wose uzaba ucuze umwijima. Niba rero urumuri rwawe ruzimye, mbega ukuntu umwijima ukuri muba mwinshi. Nta mugaragu ushobora gukorera ba shebuja babiri. Iyo adakunze umwe ngo yange undi, ayoboka umwe agasuzugura undi. Nuko rero ntimushobora kuba abagaragu b'Imana ngo mube nawe amafaranga. Reka mbabwire rero ku byerekeye ubuzima. Ntimukabunze imitima mwibaza icyo muzarya cyangwa icyo muzanywa cyangwa icyo muzambara. Mbese ubuzima ntiburuta ibyo kurya n'umubiri ukaruta imyambaro? Nimurebe inyoni, ntizibiba, ntizinasarura, ntizinahunika, nyamara So uri mu ijuru arazigaburira. Mbese ntimuzirusha agaciro cyane? Ninde muri mwe wakongera nibura akanya na gato kujya azamara kubera ko yabungije imitima? Ni iki gituma rero mubunze imitima mwibaza icyo muzambara? Mwitegereze ukuntu indabyo zo mu gasozi zikura, nta murimo zikora, nta n'imyenda ziboha. Nyamara mbabwiye ko na Salomo mu bukire bwe bwose atigeze arimba nka bamwe muri zo. None se ubwo Imana yambika ityo ibyatsi byo ku gasozi, biba biriho none ejo bakabicana, ntizabarushirizaho cyane mw'abantu bafite ukwizera gukemwa? Ntimukabunze imitima rero mwibaza muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki, cyangwa muti tuzambara iki? Ibyo byose abanyamahanga batazi Imana nibyo baharanira, nyamara So uri mu ijuru aziko mubikeneye uko bingana. ahubwo mbere ya byose muhanira ubwami bw'Imana no kuyitunganira, bityo n'ibyo bindi byose nabyo muzabihabwa. Nuko rero ntimukabunze imitima mwibaza iby'ejo, kuko iby'ejo bibara bejo. Ingorane za buri munsi zirahagije ku bwawo.